manje longiphazamisayo ngisaxovaxova imidyami yokukhohlakala.
Mina uDuncan babuqhutshwayo.
Awu, von Duncan, uwena awukahle. Ubani futhi manje lo Matindane uhamba naye?
Akusiyo uMatindane, uAbduze.
Oh, uMpanduse. Unjani Mpanduse?
Ngiyaphila baba.
Ngiyonisiza ngani-ke namhlanje?
Hhayi baba, ukuthi khona impesi akuyona, besifuna nje ukuthi usithi siqinisa kancane.
Oh, ufuna makhathakhatha. Usanike ngingene la esigodlweni sami sokukhohlakala. Yabonana niyodlula khona, niyodlula kuba nesiphephe kade bekuhamba inkanyama. Sondela-ke mfana Maduse kwegcobo amafutha enyekelezi esiphongweni. Uyothi yonke into ikhafula ngomlomo wakho iyokwenza isithi asivevezele. Imqhutshwayo yonke into engiyoyenza iyonenza ukuthi ngikhasimule bafana bami. Lalelani-ke ningithumele phela ingoma kubluetooth. Uma ngoba ezongithengela ifoni entsha inobluetooth.
Labo mrepha bayaboza ngathi bafana bafana njalo bayadisappointa noma baphasela ibhola babodwa bahlulwa kuscore. I don't fuck with you, angani uyazi njanga ushawa idrop. Babhaya ngibavala umlomo bebethi bazama ukhotha ngavela ulimi ungalichopha. Angibasabi ngabakhomba abanye bangizela ngobhora ngabangcwaba bayabhoka ma bangibona kushake amadolo kwedance kaskomoda khona idise yabakhona. Ulova wathenga ama-influence ezama ukunqoba bethi sikuva upersonali kanti pace engihamba ngayo bafani kwelinye izinga. Khona irasta engalidisa namhlanje liculi isitatami yazwana. Yikho lokho ngishona khona ngikhona ngiyayiqaqa ikhenophu. Uma ungibona shaya ikhona ngilesi bhama esiqeda kukhokhwa. Ngidayisela amakholo esontweni ibhayibheli eliqeda kutshontshwa. Ungizela ngesifuba esineyinwele myeke ngizomluka amagoda. Ngumkhumbi kano mina ozonwelisa uma kushona. Ngicela uspithi verse nothi kuyakaspithi uyoqhoka. Ngishaya ivesi eqeqamba enhliziyweni ufisa ukungibhonya. Sikhuva usasikhotheni ngithatha impa engomeni yemgwaqeni njengekhadi lakasasi. Mina ophilisa igebengu hhayi uwak lo muntu lo ngcona focus ekusonkeni. Uhlulwa kushintsha iflow lo plumb ongayanga esikoleni.
What about that? 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 It's skinny, it's fine, so love. I see speedy, what about that? So what about that?
Izinjimini wena uzalo the rest ibanjwa ama-child supports number 9 to 5. Without us abeke imostabo shama. Abanye abashawe cocks njenge fight yoklama. Blast the kind of speed, take a seat in my discussion climate change. Thina bellas contribute ama hit. Thina even without trending will keep on shining. Namakerezena different that more TikTok challenge. Akekho influential njengam. Surprise abakangibizi Illuminati. Akekho nama-clones njengam. Umthamo wami ugudla better than ifloya. Scared to diss me cause bayazi ngizobanika intoya. Masiya kwabahlolayo bathi ninukaphuma uthi ngidume ngentelezi. That's why singasucceed emhlatheni nina nisiloyayo. That's why I don't take pictures with none of these rappers. Abathwebuli abathakathi ama-satanist members. And I'm here to do the Lord's work bafana nginitshele. So share your mouth again and see how much you gon' sell. Dala bahudula ngobuso phezu kwamathuluzi. They sell the one they smoke as if they got nothing to lose. I win LGBTQI community nama-pronouns. Abekho happy when I say that I'm him. Ngizontshangisa this is bigger than rap. And ngizo-expose wonke lo shit wenu njenge-colostomy bag. That's
what about that?